Nilombo nyokole budo kanifukuza. Sezi ndo unanijua, nimeza kushika dondo nataka kukuja. Tukikunywa ndogogyo, nilidhani sini mamorio. Sikujua marafiki wa shere, ukipata shida wanakuchorea. Uliambia watu mijaliisha, ona saimi na kula maisha. Wewe suli nilenga, na kupigia mbaka unaingia mteja. Ala, umeshikwa na amnesia, atise ukumbuki. By the way niko free, time yako ndio sina. Ala, umeshikwa na amnesia, ati unanitafuta. Ala, by the way niko free, time yako ndio sina. Ulidhani ndachapa, nikipiga simu nakata. Mambo ni mpya gadhe, kablo nifikie kwanza ongea na PA. Weni zuzu nini, uliambia watu najua tanitafuta. Na hiyo kazi ni mini likufunza, mini kutafute kwa nume kwa mjinga. Na uwache kunita bro, you're just a friend I used to know. Sina time ya watu fake, unaniboba the way uneza step. Ala, umeshikwa na amnesia, atise ukumbuki. By the way niko free, time yako ndio sina. Ala, umeshikwa na amnesia, ati unanitafuta. Ala, by the way niko free, time yako ndio sina. Siri zako ninazo, misi kama wewe hizo ntakufanazo. Siri zangu umeneza, inoonyesha vilulu kumenibeba. Wepunguza hamnazo, hauna aibu ati unanyalika kwako. Nijikute, kakuna choice, siri hata nife. I want to make a toast, wagenge kunywa ram. Kabesti yako ni true, cheers manze. Ala, umeshikwa na amnesia, atise ukumbuki. By the way niko free, time yako ndio sina. Ala, umeshikwa na amnesia, ati unanitafuta. Ala, by the way niko free, time yako ndio sina. Thank you.